kwa wangali ya kubizinga uye kome wali mu district ya mkono ba wanja gideho mbaka wabwe mnuchiko le guangolo kuru achikire chitondo chino cha mkono taus Fred Kayondo okongela batere ya kabega bafune kusonga ze yobulamo okutereza wa mchitondo chabwe baga mantibanji kubuna dara wanda kazadewe guanga besa ngataso wa kufuna buweleza mkusonga ze yobulamo odvanyo ulamamu kubuku tambule ngende mpambo okutuwa jira inzo kufuna buweleza bano kuva kubizinga byenjawulo bagamye nti bayita mukusomozebwa kwa maanyi ddala era basande bayambibweko ombaka Fred Kayondo ngono ye ayongedde kuba kumya nti wakakasa nti ku mulundi okujja singadde ziba mu kikolo gwangolukulu wakuteka wenkyuka kyuka yomugondo nokakasa nti abantu bano ate bongera okufuna empereza ennungi wakati nga batewa amaato agayinza okubatambuza okutuusa ku malwaliro atina okukola bwezingirire kakasa nti amalwaliro agali ku mutendero ogumu gasa omusibwa gagende ku mutendero omulala bongera okufuna obuyo obujjanjabya birungi.